Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Isahlala yami khukhwini mina. Umidisa uthi give me thanda pizza. 94. Umichombele wena Buddha. Ngoba uthi give me thanda sakho tsa Buddha. Bali speech nase koko me faka ma order. Kodwa manje semijike bangani bakho bamizukela. Batimbe ma sugela. Sugela nini man? Lisa, sugela nini man? Lisa. Why need me back sell about it? Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Miyadula mina semishaya imolo. Mifuna bebo zami yenza mibe solo, yey. Manje wena mosu udlala ipolo. Isolo, mitholile love letter yakho mibhale serious. Nabangani bakholisa misile yazi. Nokubi bakho mitshele malume wakho. Ume wakho, ume wakho.
Shalo, mamithi miyakubonisa baby. Wena umamela lo mngani wakho Selby. Lady, misasa wakho mina maybe. Amikufustani baby. Misa kunganya be mikubhayela majina jina. Usina, beba kuchela uti wina. Udla mali yam, bese uti mia kutina. Machele paputs, machele paputs, machele paputs.
Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Isa kala yami kukwini mi. Umidisa, uti kimi tanda pizza. Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Isa kala yami kukwini mi. Umidisa, uti kimi tanda pizza. Chombele wena Buddha, ngoba uthi give me thanda sakho tsa Buddha. Bali speech nase koko me faka ma order. Kodwa manje semijike bangani bakho bamizukela. Batimbe ma sugela. Sugela nini man? Lisa, sugela nini man? Lisa. Why need me back sell about it? Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Isahlala yami khukhwini mina. Umidisa uthi give me thanda pizza. Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Isahlala yami khukhwini mina. Umidisa uthi give me thanda pizza. Smith sala mamtholo. Ngedlula mina semishaya imolo. Mifuna bebo zami yenza mibe solo, yey. Manje wena mosu udlala ipolo. Isolo, mitholile love letter yakho mibhale serious. Nabangani bakholisa misile yazi. Nokubi bakho mitshele malume wakho. Ume wakho, ume wakho.
Shalo, mamithi miyakubonisa baby. Wena umamela lo mngani wakho Selby. Lady, misasa wakho mina maybe. Amikufustani baby. Misa kunganya be mikubhayela majina jina. Usina, beba kuchela uti wina. Udla mali yam, bese uti miyakutina. Machele paputs, machele paputs, machele paputs.
Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Isahlala yami khukhwini mina. Umidisa uthi give me thanda pizza. Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Isahlala yami khukhwini mina. Umidisa uthi give me thanda pizza. Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Isahlala yami khukhwini mina. Umidisa uthi give me thanda pizza. Lisa, uyami khalisa. Ngoba manje semiyaphila uyami biza. Thank you.